burcadda ayaa la sheegay inay maamulaan 80% caasimadda dalka Haiti ee Port au Prince. Guryo ayaa gubtay, dugsiyadii waa la xiray, dad Haitian ahna way barakaceen. Laakiin hadda kaalmada ciidamada shisheeye ee Kenya waxay hoggaami doontaa dadaal caalami ah oo ka kooban 1,000 askari si ay gacan uga geystaan soo celinta nabadda. Ilaa iyo hadda Jamaica iyo Bahamas waxa ay soo bandhigeen in Kenya ay ka caawinayaan doorkeeda nabad ilaalinta. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku gacan qaaday madaxweynaha Kenya William Ruto Khamiistii xarunta qaramada midoobay saacado yar ka hor inta aanu Ruto hadalkani ka hadlin golaha guud ee qaramada midoobay, isaga oo ku yiri, mudane madaxweyne, aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko. Madaxweyne Ruto ayaa yiri oohinta walaalaheena oo ah dadkii ugu horreeyey ee ku guuleysta halgankii ay ku doonayeen inay kaga xoroobaan gumaysiga ayaa dhegaheena soo gaaray oo qalbigeena taabtay. Sidoo kale qaramada midoobay koox la talina ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan saameynta dhaqaale iyo bulsho ee rabshadaha 2 maalmood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khudbad ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay, yirina waxaan ugu baaqayaa golaha ammaanka in ay hadda ogolaadaan howlgalkan. Dadka Haiti wax badan ma sugi karaan, laakiin fikradda ciidan caalami ah oo qaramada midoobay ah ayaa walowal waxa ay ku haysaa dadka asalaan ka soo jeeda Haiti ee New York, kuwaasi oo xusuusta ciidamadii 2010-kii ee Nepal ee qaramada midoobay ee daacuunka u keenay dalkooda. Maqaayadda Kroll ee Manhattan ayaa v o a waxa ay kula hadashay Wesley John Simon, waxaana uu yiri, rabshadaha burcadda waa kuwo aad u kacsan Haiti. Dadka Haiti ayaa abuuray, sidaasi darteed waxaan u baahannahay inaan annaga hagaajino. Rose Merlin ayaa ah Maraykanad ka soo jeeda asal ahaan dalkaasi Haiti, waxaana ay tiri, ma jirto wax badbaadaa gaar ahaana kadib markii madaxweynaha la dilay, marka qofna runtii ma dareemayo ammaan. Golaha ammaanka ayaa la filayaa in uu u codeeyo toddobaadka soo socda u diridda ciidamada caalamiga ah ee ka imaanaya Kenya dalka Haiti.